za musalaba kuwerera bana musalaba wanebizibu bibanga musalaba na yewe tulino kuita No twabisanga obwe byali bwebiri bwekiri bwekiri babaganda bange teri kirungi kyofuna ngo tudde ku mukeeka buli kirungi ze manyo lino kukikolerera n'abazadde mubuulira abaana bamwe mubayame si teyagala bagayavu nabye bangi sabamuwate bwe twasoma okalya dakadada munnange kakubo kuba ebidongo byagala kukubya manyi Zogo kwe mpiso musalaba Kubye bidongo miaka kumine birikati Kwe kufuna ketula gawera wachiri Kakere ndanti Kava kuluba yo kugunjulaba Nana kwa kumpi musalaba Wota kwetika Wandi kwetika Owele laba Nana bazukuloba welele Wetike
Omusalaba
Teweka nye birunji bivamu kutekana Wane bizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetuli Fune moto kaloleza mkukuba kaluru Siganye bagereso mukisa mpewo Na yekuberi singali ya musalaba Ebyo bwelele bibabya peyi mwatu Jimese wanyana ya sasula na bulamu Ya temula chita watu alebyo bugagano kale Abechalo bamusanga yomuru suku Bamubuza chiche chocholi na mchisawo Cheno mali yange munde kengende Bale merako bakebere mchikapu Kachitawe kwa temye temye mubi wagu Ye wala musalaba kukwetika Ye wala musalaba funamangu Ya famangu te ya wangalaje Okwe walo musalaba chibi wama Wetike
omusalaba
Teweka nye mirunji bivamu kutekana Wale bizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Wetike
omusalaba
Wanebizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Bazade vange beti komusalaba Nabanso mesa beti komusalaba Nemi kwano janguru simba musalaba
Awo wetulino kuita
Osi wanguru saba musalaba Nemi nimu janguru singa musalaba Meme koze saba fuko musalaba
Awo wetulino kuita
Kukumikiriza musalaba Okuwerera bana musalaba Okusasula mabanja musalaba
Awo wetulino kuita
Okusome ebitabo musalaba Nokukera mutumbi musalaba Obwesigwa na bwolusi musalaba
Awo wetulino kuita
Okutereka sente musalaba Kutereke byama musalaba n'okuyamba balala no musalaba ye
Awo wetulino kuita
Muchala w'olusaba musalaba n'omwami olusinga musalaba Obufumbo obufuko musalaba ye
Awo wetulino kuita
Wetike
omusalaba
Teweka nye birungi bivamu kutekana Wane bizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita
Wetike
omusalaba